bismilla mon heɗiyankoɓe tedduɓe ka taskara mon yontere jodande fulɓe komi woni ceerno Modou Mba hiɗe wondi e nder filmaji capantati aroji ɗi e hino toɓɓe mawɗe ɗe kalten dow mum ɗen hannde. Ka taƴere aranere en kalan ko faati e kiwal taarindi suka jinenaajo hino waylatuuɗe poore o watta ɗe kuɓɓam. En keɗoto jantore Ummu Kesso Diallo ka jowlol sukaaɓe. Keɗoɗen kadi jiyanɗe sukaaɓe jooɗiiɓe niyame e dow alhaali o ka rogere men miijo mon e mon caggal ɗum jaɓɓoɗen koɗo daande fulɓe.
Leydaaji ɗi hannde ɗi baylite ko ɗuuɗi, mino faafo amin ton min baylita ɗi paave.
Hannde hiɗe wondi e Abibou Mahamadou Amadou Suka benennaajo hertorɗo taarindi wano toppitagol tuuɓe poore. Ka taƴere ɗiɗaɓere taskaram men o hannde ngurdam fulɓe nawran en Nigeria kaalen ko faati e golle demal woɓɓe wi'a ndemri. En njahan kadi Mali ton rafindenaagu no waɗi batte e dow ngeegu dammi. Sakkitoren taskaram o yontereejo yeddondiro ko fewti sottingol ñalaande poolotiro fukku koyngal leydi Afrique. Wano woowiri noon eɗen wondi e yaltiyankooɓe Afrique naaɓe.
Jowlol sukaaɓe.
Wano mi hollitiri noon ka tiitooɗe ko alhaali kiwal taarindi wano toppitagol tuuɗe poore woni toɓɓere mawnde taƴere aranere daande fulɓe hannde. Nanee ɗo e bi'ol PNUD salndu oni kippundu fi ɓantaare lesdi Guine hawkay ko ɓuri toonuuji temeɗɗe joyi tuuɗe poore e nder ñallal gootal. Ɗum waɗi toppitagol ɗen tuuɗe poore ko loppol walla mbi'en ngoƴo tentuɗo e baŋnge kiwal taarindi. Suka Guinenaajo noon no yiiti feere waylugol tuuɗe poore watta ɗum kuɓɓam. Faransire Inna Karbiran. Ummu Kesso Diallo nultondiraaɗo VOA Fulfulde Labe ka hirnaange hakkundere Guine e yiiduno e kanko Moussa Fula Diallo. Keɗoɗen jowlol sukaaɓe.
Joni hiɗen naatande transformation o hino matiére transformirɗo wonaaɗo waɗeede gasoil o.
Moussa Fula Diallo ko Dakar wonno feewndo yiiti feere waylugol tuuɗe poore watta ɗum kuɓɓam.
Harinɗo moƴƴina pavé en plastique koye ndeer amélioreugol moƴƴingol pavé en plastique o yi'umi laawol wondema plastique on hino waawi wontude liquide. Maami hocci en trace ɗon aratumi activité ji ɗin ɗi mi jokkunoo ɗin fof ɗaɓɓitumi matériel waawa transformude plastique on watta mo liquide.
Ɓawto waylude on poore wonno ko huutori, o yeyiti kadi woɓɓe ɓe huutori ɓe weltori.
Transformation an on heɓumi toon ko ɓatti essence. Ɓaa tawi miɗo jogii moto on spécial ko mi jeyi, mi looyi ɗum ɗon ka moto on an, mi doginiri waɗaali Allah. Mi continue mi doginiri noon, mi moƴƴini fii no mi yeeyira. Mi fuɗɗori blangerie ji ɗen, mi yeeyiɗo ɓe golliri, ɓe aperçui ko mi golli kon.
Angal noon heɓugol nokkuure yaajunde ko darna suudu gollirdu makko Fula Diallo arti Guine e nder hitaande 2022. Heɓugol noon alaaji gollirɗi adduna satteende kono suka on holli wakkilaare e ñeeñal.
Jooni mi naati e ko honno mon jooni ɗum ɗon janɗirta. Mi ndaari mi tawi fiyomi waawa évaluede tinna tinna haray ko ille fof mi arta ka leydi lagi ne timmi mi artirmi ga ɗiɗo alaaji no wiiri ɗon ɗo ni ɗum ɗo mi soodu mi woniri ɗo ni ko edditi kon ko mi miijoto ɗum ɗo no waawi wonde ɗum ɗo ɗum ɗo no waawi wonde ɗum ɗo. Mi yaha ka seera yeerji mi ndaara ko hawranimmi o mi ƴetta ɗum ɗon mi ara. Si tawi ko suudete mi yaha ka suudo ɓen minna ɓe suudiranelan ni suudiranelan ni ko noon moƴƴinirmi alaaji ɗi.
Ko noone kuɓɓan honɗum o waawi heɓude e nder ɗi golleeji makko Moussa Fula Diallo ɓeyditi.
Wano plastique on grace no heɓo toon, gasoil no heɓo, pétrole no heɓo, essence no heɓo, ɗiɗo fof no waawi yaltude e nder ɗum ɗo selon les matériels. Wano gasoil ɗon miɗo anndi façon matiére ɗi tati waɗotooɗi gasoil.
Ko honɗum noon o ɓuri haton jinde fii senndingol golle makko ɗen.
Ko haton ƴimmi kon premier position financement, deuxiéme on ko droit d'auteur ma brevet, en plus laboratoire fii ka testé ko mi moƴƴinta kon tawii hino moƴƴi. Si mi heɓii ɗum miɗo waawi moƴƴinde matériel ji ɗin buy après miɗo waawi ƴettude yimɓe gollooɓe mi ekkitaɓe no gollirte atelier ji waɗee. En plus no woodi goɗɗi goo kadi projet ji goo wonde ka hoore an gaa ɗi mi waawata yaltinde par manque de moyen.
Fii noon taddintingol golle makko ɗen ko haqiiqa woɓɓe ɓe o yehi gollitiri seediti e ɗii konnguɗi ɗoo.
Ɗum ko maitre mannga sabu ñoko ko suudii
eɓe yeeyude lan haray mi sunnii ɗon ko yahata haray setti bidon ɓe welliti hay huunde no waɗanaali lan ka masiiji gaa hay ko seenaa himo moƴƴi e peytooɗe ko ɓurata neeɓude ka motoran ɗo ko carburant maɓɓe.
Ummu Kesso Diallo VOA Fulfulde Labi.
en jokkanta lugol fi toppitagol tuude fore ngaren joni e rogere mi jomone mum.
Mi jomon e mum.
Njahen Niame lamorde lesdi Niger sukaabe o kimijoji maɓɓe e alhaali toppitagol tuude fore hakkunde ngumnaatiji e yimɓe ko hombo mari felore hiɓe jaabo ngal lamdal ka faandu haala Amina Diofo nultondiraaɗo VOA Fulfulde Niame.
Gacce on he yimɓe fuu woni gomnanti no woodi gacce muɗum, ɓiɓɓe leydi no woodi gacce muɗum. Laamu no haani haɗa hoore ɗen ɗon gaccele e wuro gon yimɓeeje cooda ñaama ndeji cooda geeji gatele e fawre ɗen, sino no piloɗole wuro gon ɓe boppa nokku fuu. Gom nanti no haani ada miiji kesi ko hatta ɗuma ni fawre ɗen ɗon ballite gaɗe ano brik en pave en ko watta ɓuyta fawre ɗen ley no kuura ɗen. No haani du fooɗa hakkilloji ɓiɓɓe leydi ko watta ɓiɓɓe leydi ɓuytita gollel fawre ɗen ɗon. Gom nanti no haani ada siriyaji dow ɗum ɗon siriyaji lobbi ko hawtaɗa ɗum ONG ji ɗin balla gomnanti fooɗa hakkillo himɓeje ko watta fowre ɗen ɗon ɓuyto
dow filla tuundi fore e leydi Niger. Sikka fuu wala ɓiɓɓe leydi ndin min gonno gaɗa tuundi ndin ɗon so jomum hanti e fora mum hokkino faɗɗa e leydi anndake no watti e ley tuundi ayi ɗum fuu tuundi mawni laatani yimɓe. So neɗɗo gooto faɗɗi fore mum tuundi noon faa yimɓe no gayo ma sembre no gaɗa noon fu laato tuundi ɗuɗundi sanne ele yimɓe ni no deb
laabi ko ƴeteeɗi dow majjum he muɗum no tawa himɓe naata wuro warde wuro ɓaade warde ɓaade himɓe pamtine ɗum woni matsala ko accididde fore ɗe annda nder wuroji waddanta ɓiɓɓe leydi fayinda minen sukaaɓejo kolɓe minen ummatore heyre nomin goodi hawrindeji amin kawrite ɗin gon minon golla leyni miɗon golla dow ko watta tawi gurel ɗe annda ɗe laaɓi ko watta tawi fore ɗe ɗe kawrama ɗe kawrama du e laawal ngal wona ɗe mboppoyte tan ɗe gollete noon ɗe nawtorenogo dan laamu e hoore mum no hooƴi laabi mawɗi ko wiyete politique publique dow filla laaɓal tabita nder leydi ɗum ɗon fuu no woni ko laasiba laabi no gonɗi no ciina ko watte tawe e poore ɗe en ɗan laataaki tuundi torunde ɓiɓɓe leydi
a tawan dagon del taxi woɓɓe ñaama poore ko tuni ɗi e paɗɗa ɗum buwo on ɗon dow laawol hankidey ba kawral buuri muɗum leydel gonɗu faɗɗi faa hargaɗa mum le kurel a tawan no kujida buwama no woodi ley tagaaɓe gonmo buwata paɗɗan poore ɗe dow laawol nokkuuje ɗe fuu tunna nde yimɓeeje no anndino kan poore ɗe de kawrama noon ko gooto no woodi moƴƴere ko waawi waɗi reede e jiiki aan tagaaɓe fuu gaɗa hunnduko gooto balla yimɓeeje mo laamu leydi da yissuka pammarel no faɗɗa poore tunnuɗe dow laawol mbiya suka on ɓadu har buuri watta ɗum fuu no walla yimɓe fuu nokkuuje laaɓa wallamgol no woɗi sanne baagan cannal ɓanndu neɗɗo.
Ko ɗum wonnooji yannde heɗiyankooɓe jooɗiiɓe Niame ko yowiti e toppitagol tuude poore e nder wuroji men ko Amina Diofo waɗi lamnde ɗe jooni jooni jaɓɓoɗen koɗodaane fulɓe. Koɗo men hannde ko Adibu Mahamadu Amadu on ko suka benenaajo diseteeɗo ko yowiti e toppitagol tuuɗe poore himo jaabo lamde nultondiraaɗo amen kotonu Hamadi Adamu.
Mi salminiima Mahamadu Adibu Amadu.
Madi mi jaɓɓiima.
Hollumi seɗɗa go ngal ɗumen ɗaccito ko ngattuɗa hakkillo maaɗa e dow taariidi.
Ta daari gerci e meeɗen mawɗe hannde ko ɓuri heewugo fuu a tawan e leedaaji e rooba roobaaji kam ɓuraa woppeego. To roobaaji ɗi e leydaaji ɗi ɗi ñolata ɗi etta faa duuɓi keno joyi ko ɗi ngara ɗi ñola. To kañum daaru ndun noy watta ko min baylita ɗum ɗum heɓa ɗum gollitiree fuu ɗum waɗata.
E dow ci'e meeɗen mawɗe ko ɗuuɗi fuu ko jeeten kam wonno buuriiji ma woɓɓe toniiji ma dow leydaaji ɗin jon kan ko tawete e do no kuje den en tawa dum waddani tampiliji kewdi to to raji iri yenom dum wawta ko waddani e do jamuji bidde adama
le daji di to di boppama hennu kan adatadi yara no kuje fu diam wara adadi ya wata der goruji di gara do ipukko lele di to ipukko do don tawa di nyolta di bitta di godi ko wita assistance toxique e wodi ne bele gon ko laadi to nange fiidi fu edi cankita ne bele ko laadi hadata leydi wadugo semme to en bittoy farro filla sar romaji ko wadanta dingel adama to himbe yari diyan dan sai tawa wobbe e tuta wobbe ko e nawa dum wobbe wada reedu dogguru atawan ko duudi wulandi ya hanne hennu ko e hoodo mu e waddana dingel e bibbe adama mura en ko nan di mudum
Muhammadu Abibu Amadu e alati non neddo di soto o failawul topitagul e ture pore do e men jidi wi men pami dume woni de do golle
golle tude pore de joni to min kawriti le daji di e roba robaji di ko nandi e mudum ko lati nyolata e min godi no min gadata ko min bailita dum wiye dum gollire to dum woppe don gammaji wadi min gadi centre gon wiite centre de formation et de évaluation des déchets de l'université de Parakou ande wandere ne don kan hedani bayritol leedaji di hanne di bayrite ko duudi nina farfu amin ton min bayrita di pavé pavé on ko himbe tokkata elabi robaji to di tayinama di bawa tego briti briti on ko tuudi mahirre don atawan dum do futun walliti pirki tawa laabi no kuyeto gonden wi'e laabi den wayla waylaago ko jiton hakkati ko e waylo gam majju no wadi ko wakkati je de e waylo gam himbe hanne hakkilta huno yenun haani hawdoro tuniji di
kongol ngole nun godan da bibbe adama
to wodi tanne mi yetti e joni ko jottoden e kongol ngol godami bibbe adama sai mi witta mi holla daraja ma temme ko woni der tobitagol tuda fore do gan hanne ko duudi ta daari a tawan sukaabe jokolbe wala golle ba a janni a gayni a wala golle to ka janni fa ko tilla to itagol tuude fore de a wawa ndu gara an fore ma da tuuga no kure wiye keba bawde keba a wani tadu
lamuji meden leede de den balede do ka wonno afrique meden o kuma non el ta don e dodu latibe sukaabe jokolbe iri no madani ni e latibe disotobe fay lawul to pitagol tuude fore do ballata iri kayno e la salamu din e walita
woni mawbe meden to hettini fu wiye walli walla wiye himbe hollama noy nun haani tuude fore waylite to waylitama a tawan den dum waddana himbe ceede e hoore mudum gan minen to men jayni golloytom e biyam mi wayke e tuuni ni ni laati akarni kanye be hennyata
Abiba Madu be wawel tan akema ajarama
wodi sakane
ko dande fulbe wonudon e hedaade mede weltan non kala ka wondon e aduna o dande fulbe no hede Bamako gawo e Tombouctou e dow temedere e didi FM Niamey e dow temedere e didi toppere joyi FM Abidjan e dow capande jenay e jenay FM diden natana joni tajere dida bere taskaramo
Selu Dalen Diallo arayni do weltani voix de l'Amérique to be tayi be yiditi fulfulde on ka haalaji di woni wuturde fi humpitugol yimɓe ɓen ko fewndi araymi ɗo tori Allah yo Allah hokkuɓe kolgal e mum e yimɓe ɓen kadi wawa hutorde ɓeydanaɓe faamu ɓeydanaɓe humpitagol ko fewndi ƴaaden mo humpitaki ko fewndi mo yeetaka ko nafatama ko lorrata imo wawi bonnude hara o tewaki si on tigin andi ɓay radio on wona humpitugol ko fewndi kon tum wonde jannayi humpita kon noon tigin gerdata fiwata ñawdi goo nanguɗum konno on tigin gerdata fi siremi yo moƴƴu ko honno ɓeydirta hoore mum ɓeydanta hoore mum polgal ɓeydanta hoore mum cellal ɓeydanta hoore mum ngaluuji
kattaƴere ɗiɗaɓere taskaram men ɗo hannde gurdam fulɓe nawran en Nigeria kalen ko faati e golle demal caggal ɗum yaren Mali ton Rafi Ndenagu hino waɗi batte e gaynaka dammi wano be'i e baali ha hewta e yeeyugol ɗi karugere men diaspora hande en kalan ko fati e cioftal balli dirtilgol nyalande folotiro fukku ko ngal leede Afrique hino addi yeddondiral hakkunde yaltiyankobe Afrique nabe.
Ngurndang fulde
adorode mali ton rafinde nagu jaliinde ka hakkundere lesti no battini e gayna ka dammi ha hewta ngeegu maggi taskama wonde lumoji duddudi uddi e nokkuji goddi Moktar Bari nultondirado vewa fulfulde Bamako lamorde mali yidi e neobe e yeyobe kedo den jantore makko
mali na manekeno sanne le ko faltino ko habbino e maral edo tidormaji hebude sembe e rafu renagu de sahel waddi saddaji fa hiwi le golangal nannongal kino le hemre ko wanta sakko jenay ko wi'a produit intérieur brut so tawama marobe edo kambe dum bawtino hoodi no laabi na wada golleji mubben maral na nafo le gelde kittude e mali hono Côte d'Ivoire e Sénégal ko buri fu le battagol dungungu saddaji juurudi rafu renagu wari darnude dum fu inde du bogum yusata ko no le lumoji keddiidi setta le galluuje mawdi ngendi ni
Bali
terroriste en ɓe jogitiiɗe ɓe kaptirde na walla laamu wakkati gommana tuume oncude daabaji Samba Cisse kanko o wonano hoorejo galbal mangal Bamako na wi'e Stanfil
ko abinde kañe e Sénégal koko hantaki ko hanci ka ɗo fan ɗo mari ɗo wonɗo hanci Sénégal koko ɗum ko hantila ɗo cikkede ne di takkete e gobilaji jaadire so fatuti wuyɓe ngala torɗo walla wuun fool bicce du fay ko sorte e dinaaji ɗi fuu ngasi ɗi utune ɗum ngal
ngal Sénégal
Sénégal ɗum torɗo walla abani minen mali ɗo wonɗo torɗo wuun
de mali le yimɓe hemere ko watta capanɗe jeetato gattano golleji mardi ɗe galluuje mawɗe ndenndi te saabu ndenaagu na woodi ɗe galluure mawɗe leydi ndi to kujje mali ɗe keɓi sembe sanne na wonde tiiɗormaaji hannde ɗum waɗi ɗe buuɗi daabaaji ɗi ƴenki sanne innde bi bogum e Samba Cisse ɓe kuccidi noddaangu e hooreeɓe leydi ndi
mine ke enci allaji fa hiwi ɗum ne jitlaamu hayɓe mi mbattanino hakkille ono yimɓe laato ɗo ɗe kaɓe soodo ɓe kaandi selluɗo ɗe yimɓe bonde reeɓe na yimɓe woɓɓe question bon kadi e gartum mélangi ɗum tan hunu komi ñaagoto laamu ko heddi ko e leydi jotti fuu so allah jeɓi tan jom ana wuu inchallah mbarta no wuuru nuuni ga hande hannde o kaɓe ɗen dow tiiɗallaaji
fay ceeño premier ministre élevage ministre élevage de Sénégal yaltini ceeñen mballa mum tan e hoore muɗumnaaji ɗiɗi mbaaɗo e temedde joyi wadde naam neɗɗo gooto wadde ɗum ceeño walla fof mo yiya okeɗo mo holli adduna fo no filmu holli adduna fo nen no mayi to hunde ɗo jaano usine woni usine o jaari jaahto woni ka ala jaayde jaayde ɗo ɗo sottoteeto
mardi ni o gollal ngoodungal sembe nannanongal yimɓe mali kino dow hemre ko watta capanɗe tati jaago fardaabayi ɗe heedaano e lunde tataɓerde ko haɓɓe kujji fuccondeteeɗe yaasi ngendi ni caggal kanŋe e haabo Moktar Bari VOA fulfulde Bamako.
A jarama Moktar Bari joni njahen Nigeria ka funnange worgo lesdi ndi ka wuro Gombe sukaaɓe no tiiɗni e kuugal ndemri sonateeri maɓɓe no naɓe gaɗakeeri e leyɗe goɗɗe Sadou Aboubacar Kumo gooto e nultondiraaɓe VOA fulfulde ka diwal Gombe neldi en jantore makko keɗoɗen
ummatore wuure rima shehu e ko filiɓe ɗon mari pelle barkanteje ɓeɗon awa none aawe feere feere nden bo yimɓe maɓɓe ko ɓuri giɓe capanɗe jeena e nder temerre ɓeɗon jogi kuugal ndemal siido wala ɓe anndini min ɗo ɓe dogginata kuuɗe maɓɓe
jonde adamuji aɗa e rima shehu minɗon awa masardi minɗon awa waken suya min ɗo ngala maarori min ɗon bo ndema kadi polici diriji barkaeji min ɗon ndema tan min cimmini ndemal kadi bo dille no ɓe ɓadaaki dille ceedal ma kadi won jaɗum hoti gese dum edum mabbita bogolji der gesa edum mabbita injinje dum yerna goddo fuddira wakki albasa daru
der duubi di be kepti remoke shitta ngete ka green pepper adum remata ndon woshe dum derken duube e rewbe nyama bote majum edum martani be filu mangu
badan altaru ngal ngada langal men puddingal de min dema citta har Allah lami do pitimi min don ngada gwari tarugo min don ngada dum sai Allah waddirani min mardo ngesa hondu ko juggol hu sai soda injin jono ar jamaaji sai min puddi jona ke fulli ko sai wa sabundu soda janareto to sodi janareto wadi sodi mesa wadi sai ngesa am ka foti we ka hewa ndiyam sai sai nanga kugal gwari non min puddiri hadu wodi do yaaji min gurti min ngadi dum go hore am gomnati bo wallite min tendor na rota tiddi dum fuddi rimuki
ko fuddi ettuki sel fada ko no balle no eno itir
fuddi disconnection don itta faawo do wadi ko na goma sha ber bu min non do tan itti kaya ke nani kaya min fuddi ni be ngarde shede mabbe motaji mabbe ko dum be ngarai be lodo be choda be lodo be choro kadon dilla Lagos kadon ya Sokoto kadon dilla ha illela to ya Kamaru kadon ya bo Ghana kadon ya Niger
lengon do wadi ka yajiki mano derke je goddo wi dum fentini resko ngenda mabbe dum hobani bo du be kode ko kuwa
kabiru ni ma shehu to woro be tiga shukara shabiyar ashirin te badilla ino ego ma to wala ya hasabo de lokaci ren den don tigga ko wari lata ko gal ngal wada goddo ate fay dum mari ma gaskiya wala mun yale go fay zabo da fuure ya reke e dudi to dole sai dai goddo atara ke dum ma den da ko sha dum jaho ko tiggol kare ngado ko habike na re yarnde yarnde kan wala nyalo ma wala jemma nem bo tan are ko shafi to awa ko shangel ya kolla ngel yarnde den jon kan wala ya ki sheda dum woni don ma dum don heba kude ko dama sheda dum te hoita to sheda bo do do ma don heba hunde den tende wari
nam bedda ki yaji ki filo mabbe don madda hukuma kakkila no nyam go yeso jia jebre wala wala du fona lesdi Nigeria wato andira ka North East Development Commission en gwamnati jiha Gombe to mallita be tigana be dande e lumo e rimo shehu demo be kebana famda sembe nder mabbe enjin ji janareto shahu an sembe dinki shane ji mabbe sada wokar kumo fulfulde Gombe lesdi Nigeria
edian ko be teddube meden weltori jikke mon edo vewa fulfulde joni joni yiden e yalti yankobe afriknaade karo gremen diaspora
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 rogere men diaspora no yewta hande ko yowiti e dirtingol nyalande folondiro dese wal fukku koyngal leyde afrique satingo holko woni biol yalti yankobe afrique nabe e dum yoro mangara ono heblani en yewtere nde keroden
CAF woni fedde burde mawnude e ko faye e fuggo e afrique dirtini fijirde burde mawnude e ko faye e fuggo e afrique fotno hebde ko soin ha sunet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi nawama décembre nogas e goho hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi fayi janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ñande sappo e jeetati lewru janvier gasata ɗum noon addi ɗum ko FIFA woni fedde mawnde e ko fayte fuggu wi koko watta ko hisi ne wiye coupe du monde des clubs ɓe gaddat ko hisi ko fayiri football ɗum saahi ɓe dirtini e fijirde afrique nde sukaɓe afrique finoɓe ɓe caggal leydi ne wiye diaspora kamɓe no ɓe jiiru ɗum ni way kono ɓe kokkaka deɗal FIFA koko yawiɓe ceernoñan foɗi ko france
ɗum de yiɗa tan kono no FIFA way e par rapport e football africain CAF mais no sinno ko anor bonno ɓe jaɓata ɗum e noon malheureusement kala fawa koye min jaɓe
wona noon ko hesɗi Alpha Dia ko wi oto ɓe nangge aɓe tan dirtina ɓaali ɗum woni laabi tati mi dirtine wona ko feewi e fettoɓe men ɓe
vraiment ɗum mom ko yaware mawnde
war mawnde africain ji parce que kamɓe européen ji kamɓe koye mabɓe datit mabɓe dirfinta ɗum ɓe dirfinta datit mabɓe joni kamɓe mbaɗa yiɗde waɗa organisé compétition mabɓe eɓe dirfina dat coupe d'afrique déjà rek dat coupe d'afrique o waɗama reporté deux fois o sottama reporté wonta une troisième fois eyyi joni soɓe mbaɗa ɗum kadi reposé kadi déjà calendrier men o waɗa surchargé de telle sorte que jour uji amen ɗi fof jour ɓe à l' étranger ɓe tampat problème goɗɗo o kadi woni kadi so prête noɓe jiɗɗimi juude o au mois de décembre ɗum ɗo ƴi compétition européen ji gonta koy en pleine compétition puisque feɓe mabɓe jitta wadde libéré jour uji amen
ceerno ña ɓeydi hen ko maɓɓe daara feere e hitande wootere fettude hen e fijirloji ɗiɗi moƴƴande ɓalli sukaɓe men ɓe
gati bon so tawi a gayni championnat a faasi e coupe d'afrique en même temps quelques mois après ene woodi aussi compétition mo ganduɗa kadi ko coupe du monde ɗum ene foti teddude e jour uji africain ɗum kadi wonno kamɓe eɓe manqui vraiment considération football africain eyyi kadi ne waɗi noon ko fédération africain woni mo hollani vraiment tinde muɗum quoi gati fédération keddiɗi ɗi fof jiga e football africain no wayni donc kaasmi foti vraiment yurnitade hoore mum wawata jabde wonde geɗe kewɗe fawe dow hoore mum tan waɗa comme hay battala ko woni wona noon foti wonde
fijirde mawde e ko fayite fuggu afrique ko marok heɓata e hitande arore nde marok noon kañum bismoto hoɓɓe ɓe no côte d'ivoire waɗno ni côte d'ivoire fiilani kamɓe ƴettuno coupe o hitande ɗimminde loro mangara vowa fulfulde paris
heɗiyankoɓe tedduɓe jo fii timmi yewtere men dande fulɓe hannde kono ko adi en waynodirde miɗo heɗina on ngol gimol ngol titode mon woni pular ko Kane Diallo suka sénégal naajo yimgol
komi biñel pulo pular woni faame komi pulo komi biñel pulo pular woni faame
Kane Diallo a kaali gonga ma pular woni faro men wota on yejjitu iɗen mbawi heɗitade o daftaram kam médiaren do facebook ɗaɓɓite voa fulfulde yiiton yewtereji e jantoje yawtude ko wano noon ka canal whatsapp amin mi jarni Abdourahmane Dia Lionel Gahima e gollidiɓe fop Washington ɗo ha hewta nultodiraɓe amen e nder adunaru komin woni cerno mo dumba joke heragol vewa fulfulde kiden okkindiri adi e yontere arore si Allah jabi bido yelani on jam on jarama.